party days. The party days. No man.
HD on the track.
Kazizi meni Josha. Kazizi me Yasho. Kazizi meni Josha. Kazizi me
Josha. Every day in a hustle. Natafuta pesa kipato. Siku za wiki ni jasho. Bosi mkorofi wa moto. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi tunachaka rika. Ikifika ga weekend utanikuta ninavuta nimeshika chupa.
No mana.
Kazi zimenichosha. Kazi zime.
No mana.
Kazi zimenichosha. Kazi zime.
Chosha.
Majukumu kila siku, majukumu kila siku, majukumu yanachosha.
No mana.
Majukumu kila siku, majukumu kila siku, majukumu yanachosha.
No mana.
Friday, Saturday, Sunday,
the party days.
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 Leta sumi, leta shisha, leta gomba tuchanje.
The party days.
Itamanzi unachupa unataka ugande.
The party days.
Leta sumi, leta shisha, leta gomba tuchanje.
The party days.
Itamanzi unachupa unataka ugande.
Bosi kaja na kisirani. Stressi za waifu uko nyumbani. Ukichanganya na yangu kichwani. Kichwa cha moto mwili tabani. Ndomana weekend inachoma. Na kunywa takama na homa. Uchovu natoa na pona. Kendekeza kazi utakoma. Every day in a hustle. Natafuta pesa kipato. Siku za wiki ni jasho. Bosi mkorofi wa moto. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi tunachaka rika. Ikifika ga weekend utanikuta ninavuta nimeshika chupa.
No mana.
Kazi zimenichosha. Kazi zime.
No mana.
Kazi zimenichosha. Kazi zime.
Chosha.
Majukumu kila siku, majukumu kila siku, majukumu yanachosha.
No mana.
Majukumu kila siku, majukumu kila siku, majukumu yanachosha.
Sasa no mana.
Friday, Saturday, Sunday,
the party days.
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 Leta sumi, leta shisha, leta gomba tuchanje.
The party days.
Itamanzi unachupa unataka ugande.
The party days.
Leta sumi, leta shisha, leta gomba tuchanje.
The party days.
Itamanzi unachupa unataka ugande.
Sasa ndo mana.
Friday, Saturday, Sunday,
the party days.
Friday, Saturday, Sunday,
the party days.
Friday, Saturday, Sunday,
the party days.
Friday, Saturday, Sunday,
casa do mana.
Ya subindo na mbanyo.
The party days.
The party days.
Do mana.
Do mana.
The party days.
Sasa do mana.
On the track.